Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 Kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alal bare sappo e joy lewru o avril hitande 2026. Sakrab to gondum hedaade hejuji amen dile lende mangal mudum bakab jom on fu min jowti om sanne. Andi de om tam wiide tiddal labili do hebugol ndiyam jartedam kayo hunde fu ura dum tiddel narale nyaloma hande o yimbe ngombe tonbe kanyo en kana narda kanon ko be tinno fiya dabre ko waifu yalla ana faabo du en to. Rewbel be kanyum en ka gidiraku hakkune mu em hunde fu bura dum saatu a tawan so wakati be beldi ka be kaltondira kulleji fu hayso be kabitam do majjata be o ngaram be darade fam el zoom sur am nyalo hande o mo mayram kulibali hebani em do majum sakara dum sembe kabaroji dum joganam kiket hande bismillah mo dum hedade dum narato kayimbel gombe tombe holiti wede ana yihi tital sanne bilido hebugol ndiyam laabudam jartel on do nokku yimbel gombe tombe holiti wede leruji kewdi watta damal ulli goti goti goddil on do nokku yalla heba ndiyam ko waawi yarde fewde o do tital ka e narda kan ko be tinno wada ko woni e bawde mu en fu yalla na faabo be sita sidi be wonko be biidum kedemo
jiko gele abana ko jugo ambe
si mede le tira laaji la fidian bamde jamma fa nokku weta me tewtan jamme hebata hunde fu mi den ko do dirte sahil ver joodi mi allata andi tida lama mo woni le mudo handen sabe la fidian dan la fidian natken sabe rebo ko heewi jaate waawa fedde fude kassin gede alal jabbinga mi nabbi bidungaaji dan tewde jam mi lengo defe bidungaaji tati sukal dan fu nawabe handen yoga mebe jaati deede dogoj anay mu en mi immoton giddi fajiri mi yami tewti a jam gam hebata fe hunde mi wadda galle handen sukal dan fu nyawi sabe jam bon dan mi tadan ana fota jonta dide handen inde dan hojjan immina kan min naba bidungaaji amene worobine gam hebata jam jam buli tundi ma jan nabbe men jarta jan ko sottate mana din du hebata ken une tidi du
jisa se wuti ka soro lu fane dabba gella
soldats MD wabe so itta e golle saabe wadi madaraji fa hipita laamu o kanyum en ka avocat e mum don jinganobe do en ka yamirama yida e mum odo anniya ka pamama lebbi didi tiagal ko sur sariya modon lidi amendi don cour supreme holiti wiide kanyum ka wala wawa yamirde odo golle micin tinde tam wiide yimbe sappo kanyum en woni cikitabe wiide wadi madaraji fa hipita laamu gondo lidi amendi le nyalomo hande o ebe nanga ilale lewru utto hitane 2025 ko nawri bangal birki sambe chal ido mi andinam on wiide fema futu kayum ka woteji fa subo garofa ardo dum waran warde alkamsar jango don sappo e jeegon lewru avril fewde e majjum andinde om tom wiide yubo inde yimbel kultabe wiide yaltini inde mu'en faal na laato laamoto do de do fedde kanko ma hawzu anditirte do baba sise kayum tam woni e le de do yubo inde leruji seeda fade am dido woteji fuddude le nyalomo hande o sita sidi be ka wonbe landondir e mu'en bangal hono woteji di wartafa latiro kede mo ko o wido festango sita sidibe.
Les conditions du vote sont simples, il faut
ko sabe mbi na do wada non tubagol woti ana yafi sanne ana tirse jomu nato délégué de assemblée générale tagal modou nato neddo goto tubadle club professionnel en won club ngaji sappo ne hannen professionnel leedi maldo beedi hokkan yimbe mo didon wala fotta mo tubago hore jom yimbe wobbe do subaten les club deuxième division yimbe yokabe do subaten ne walde ko noddirte groupement d'intérêt hone balle fiobe ballon genube balle arbitre en fottaade docteur en heebobe jagabul en kan ekit no mebbe be yimbe indabe fu ana wawi wadde ngol cubagol ha natan amiru ne walde federation malen de football sun wala heba ko yata le temdere fu yimbe cippande juyon ko wotni dun diwon ala haldi ne woti on hani wadde
voilà un peu comment se passe les choses
Drissa nyono jodi kili dam jom kanko yo andando kabaruji bilid en bilki sambe chaldi sita sidibe waiti hala mako. Mi kotira masina jom fa mi kaltana oman vide en demo gombe tombe kanyo en kafa noga ilewru avril hitano 2026 woni ko hokka yalla ana yoba kalsiko ben devete bangal ndiyam yale demal hitano hikka. So odo wakati ka jabike honono holitira ni chagal chapanchate ilewru mars biti ndu ka demo gombe le ondo nuku kanyo en kafu ana wabi jukoja na wabi mwede so tonge do mu en bangal demal. Mi njara mi kedu tofa hama yoro sodo ana le kuri sukabe jangobe ngobe suuri le kol 9e kany en ka ham kase jande woro fa watne yella ande mu em ana heba beedede du wadanti modde yontere fu fedde ne noddirta sinem kany hebi odo hakkila fana majjum ka yo fa yimbe ngado be defle on do nokku ka adadu mu em ana heba hunciar yarde yeso micintinde om tam wiide dido jandeji kany ka waran wadde timmodde yontere fu fa chapantati go lewru me hitan 2026
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
giɗirako hakkunde rewɓe e ñalawma hannde o ka a yiya hono film ɓeɗo rewɓe ka so ana weldi a tawan hunde fuu wala to ko ɓe cuuɗodirta ɓe kaltana ɓe fuu haltana goɗɗo ko woni e muɗum hay so ɓe kaɓi ka tam goto o ka yaltan yeso yimɓe fuu halta ko goɗɗo o gondi ɗum. Mariama Koulibaly, wonko heɓani em dow majjum keɗa sita Sidi Bé.
Wurokiya kan egeysa meɗen wowi kawrɗe ley yembere wootere giddinde jalane ɓe naati giɗiraɓe jamma ila sukam ɓene wondi ɓe setta fewi kamɓe yaada tan nokkuje fuu wadde yembereji fa jamar an mira hono ɓe limiraɓe nino gaɗɗu e tawede fuu wo ñalane wootere kanko wurokiya o yalto yehni ko goɗɗo taw o faminay giɗi ko giddinde jalane metti fuɗɗi matade hakkunde maɓɓe ɓe fuɗɗi kalodirde haalaji bonɗiɗo beema ande ɗe ɓeɗe jennodira ɓeɗe surtodira gondoji maɓɓe ɗi e nandana muɗum tan gaɗɗu e tawede fuu feso hono o metti ana maate hakkude giɗiraɓe rewɓe famon tan wawi rewko hakkunde rewɓe jogaɓe ana ɓooya sanna fa ɓe naato hono ɓe remiraɓe nino.
Sakiraɓe ɗon mi kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde mi jowti om sanne heɗade mi fatje e fewi nokkuɗo e seeɗa magasine amen o walan jokkitade. Wassalamu. Magazine momi jogani om ɗo kikiɗe hannde o ka studio tamani studio yafa kañum e studio kalangu kañum en landini oɗo magazine e dow rewɓe du o wondi rewɓe hewɓe le ñalawma hannde o kañum en ka ana nawri banggal golleji ɗiɓe noddirta ande kesere ɗo woni wadde programme latar programmeur na ɗu développeur ɓeɗo rewɓe hewɓe holliti wiide le ñalawma hannde o kañum en du ana jogui ande eɓe mbawi wadde oɗo golle du fa keɓen famtare no ɗe ɓeɗo rewɓe gollirta le ñalawma hannde o anni oɗo magazine momi e Mamadou Samaseku min pewni dow majjum en kiire jam mi waɗi ko woni e bawɗe en fuu fami hollita wiide miɗe hanndi e jonde nde.
Fatoumata Camara yo ko wiyete ingénieur informatique to leydi Burkina ede hitande 2015 o fuɗɗi naturle kabaru ande kese hunde nde o yiɗi sanne gilla cukaku makko
nokku ana wawi tawede worɓe hewɓe anale muɗum gaɗoɓe oɗo golle debbo goto na ɗu ɗiɗom tam tawete hakkunde maɓɓe oɗo golle miɗe yiɗi ɗum ni waɗi so mine waɗa ɗum miɗe yiɗi ɗu tawede hakkunde caamu rewɓe andanɓe
o hinniki kabaru muɗum heɓi ɗum ñiɓɓudi ko warata nogoy ko wiyete sittingaji e gueɗe gollirgal dow ande kese ɓeyɗade ndurno nokku ɗo jande e faamu waɗete ɗo o famminta hayeɓe hakkude duuɓi joyi duuɓi sappo e jeenayi andal ngal mo jogi sukaɓe ndewoyi e ɓuuri foof hinade e ley ndeɗo jande e faamu
so a debbo aɗa hani ko gatta e hakkille ma wiide gorko ko wawi wadde fuu andu aɗa wawi wadde ɗum miɗe yiya e surbaɓe rewɓe ɓe ikkintinte golle o wiide kamɓe ɗu eɓe yiɗi ɗum sanne ɗum ana waltina hakkille am eɗum hollita ɗum wiide ɓe gaɗan kamɓe ɗu ko woni hen bawɗe
maɓɓe wiyete digital yo golle mo andi sanne Masran Diallo kiniɗo ande kese jeeɗo leydi Mali e wimakko ande kese high tech yo sababu rewɓe heeɓa darnade amsaɗɗaji maɓɓe.
Mi meeɗi gollididde worɓe wakkati ɗu fuu kinami hollitaɓe wiide min du wonko andumi wom e yimɓe cikicitonoɓe jaati ande ande hakkille maɓɓe andal am fewayi hen sanne somi haltannoɓe wiide min moƴini misalu oɗo projet min moƴini oɗo logiciel hewɓe maɓɓe hoolata ko noɗu
say fatou saydou moussa yo goto e rewɓe ɓe heewa sanne kinniɓe kabaru ande kese to leydi Niger kanko jangguiɗo hoore muɗum oɗo debbo o no golla hande le kabaru réseau ngaji ɗi e hakkillo makko ko worɓe ɓuuri hewde diina rewɓe ley oɗo golle o yo saabi yeɓare rewɓe
tawine gollal ngal ne tiiɗa muñal kane yidde wadde ɗum tam ɗum hasindini min surbaɓe rewɓe joyom wonno hakkunde worɓe capantatoyon ngal ñalawma hannde o kulle ɗe so gonga o waytike
sanne to caddu toon funeɓe hasaniye e Ousmane Oumar Kabo kawni sanne yimɓe ɓeɗo kinniɓe machine ngaji kañe téléphone ngaji joƴini ko warata sittingaji nogay dow ande kese e gueɗe ɗiɗi ɗi téléphone notorto ane majje BAM gueɗal hertanagal famingol yimɓe kabaru cancer enɗi
hoore goto ko worɓe jogui ko mine rewɓe ɗu min jogui omo fuu e amen ndu juuɗe ɗiɗi jogui koɓe mbawi wadde fuu miɗe mbawi wadde min ka e hakkille an ɗo e duuɓi tati mi waran laatade gollano hoore am mi waɗa programmation ndi gollirɗi mowɗi hono google
pourquoi pas so tchad ɓe jeeya so mali ɓe jeeya ma burkina ma durno niger ɓeɗo rewɓe foof no hawri dow gotum ɗum woni guillimo o joɓani ande kese e pellital mabɓe ɓeydude yirwundi rewɓe le kabaru ande kese ɗe.